listening to sounds of flameworksentertainment.com.
Asendera pafupi utevereze inenakupa mtima wane tora usevezi Vanji waka kumba kuti wa ubendeze Ukiza kanikora tiji weti nono pezi Karo ya kwanja kutoa mi 4-4 Yukoresa mpaka tika fike geri we naine Nakoresa mpaka kora ni kurekeze Nkudoka kuza kutora uzo mereze Kama nakazi kakuzika kwenye solu sungu Na mlongula kwa angazi uungwa ni mtundu Kalo na yo yili kupika geli wa so special Mana fitwa mile for best I feel make it up to you
Usa
Kole mupo, chite macho nige unakupa jala na loko One step at a time, yeah, me maybe don't fall Unite mwenge te hula, me maybe don't stop Kako pachuta na kasanga ine mweka ntombi Bwila kuno mali ni kupase kochi kondi Uko kulinti mawane ndi kwenye nilondi Me baby you are me lover 38 endi
Osa
Sendera pafupi utevereze inenakupa mtima wane tora usevezi Vanji waka kumba kuti wa ubendeze Ukiza kanikora tiye weti nono pezi Kama nakazi kakuzika kwenye solu sungu Na mlongula kwa angazi uungwa ni mtundu Kalo na yo yili kupika geli wa so special Mana fitwa mile for best I feel make it up to you
Osa oh,